basi siwezi kuachia hata ukikwama kwa njia. Sikiza hii njia, niko lost kasabla kuku reaka chozi la soja ever shining lakini hot kajua bright caster smiling face lakini nina mean business neza kwa 1000 miles kwa blick la jicho si struggle na opponent bali mi na knock out. Niko down to earth but ever strong obstructions ni most but bado na baki focus niko deeply love kama mtoto na matiti ama mgonjwa na uchi ukipenda pasta na bible iwe mchana ama night na waza nikiwa zua venye neza maintain relationship yangu na rap niko deeply love niko deeply love niko 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 niko, niko deeply love.
Vanilla, kumaanisha siwezi achana naye mpaka nikufe.
Niko deep in love.